abaturage barimo gushakisha icyo barya. Noneho rero ukareba iperereza ryakozwe na Leta y'u Rwanda n'igipolisi kuva grenade zitangiriye guturika. Nta perereza ryigeze rishyirwa ahagaragara ngo risobanure neza ibi bintu, imvo n'imvano yabyo. Ubundi Leta icyo iberaho ahanini kuri ruhande, tugiye kuvuga ku ruhande rw'umutekano, ukubungabunga umutekano w'abaturage. Bivuga ngo uyihungabanye, ababishinzwe bagomba gushyira hanze ibisobanuro nyabyo bifatika by'ibyo bagezeho mu iperereza, cyangwa se ibyo baba batanabigezeho nabwo bagomba gusobanura impamvu batigeze babigeraho, yaba abapolisi, yaba abo mugenzi wanjye yavugaga ngo niba ari inkeragutabara, yaba abasirikare, yaba special force cyangwa se yaba surveillance. Bose hari imitwe irenga ubungubu ngira ngo 18, kandi yose ishamikiye kuri NSS, iyindi itanazwi na NSS. Bose bashinzwe umutekano w'abaturage. Izo grenade rero iyo ziturika zigahitana umuntu, zigakomeretsa abandi benshi, abo bakomerekeje bamwe ntibazaba banasubira ku kazi, baba bagomba kubaho. Abo nibo baba babayeho nka maskini mu gihugu, kandi nta nubwo Leta ijya yerekana icyo yakoze kuri ibyo bimuga tuba turimo kubona kuri izo grenade. Leta ifite responsibility zo kubungabunga umutekano w'abaturage no kudusobanurira ibiba byabaye. Iyo bitabaye ko rero Leta ntisobanura uko byagenze, ntabwo nayishira amacenga, nsigara nibaza impamvu zikomeza guturika Leta ntigire icyo ibikoraho. Ndaguha urugero, muri za 95, 94, ubutegetsi bwo bitaga ngo ni government y'ubumwe ikigeho, umwaka ushize ku itariki ya mbere ya buri mwaka, abasirikare bari bafite urugomo bakavuga bati turasa amasasu kuko umwaka warangiye ku isaa 6 ya nijoro, ariko abantu barakubitswe abandi barafungwa kubera gusa kurasa amasasu mu kirere. Kagame yatwirukankanye mu mujyi wose dushakisha ahantu amasasu avugiye kubera kwanga gusa ku isasu riturika mu Rwanda. Nyuma yaho 97, ndibuka hari igihe hari umusirikare rero wasinzara sisasu hariya ku Muhima, ariko Kagame yaravuze ngo tuzane n'umuyobozi w'abantu bashinzwe operation zo mu mujyi, yari Sano Bosco, yari Majoro Sano Bosco, turamuzana aramukubita gusa kubera ko hari umuntu warashe isasu mu mujyi wa Kigali, akarirasa naryo mu kirere yasinze. Ukuntu rero grenade zishobora guturika zigahitana abantu abandi bakazimuka, Kagame nta kintu anabivugaho, we abayibereye muri kirere irashya, nta n'ubwo ushobora kumenya ko hari ikintu cyabaye mu gihugu kuri we, ahubwo ngo umuvugizi wa polisi ngo niwe uri buze ngo akavuga icyabaye, ntabwo ushobora kubyumva. Ubwo bushake yari afite bw'uko nta sasu rya Afurika mu mujyi cyangwa rya Afurika mu bantu ahantu bwagiye, uburyo noneho grenade ziturikana abantu bakanapfa, ntihagire n'aho bivugwa bigashirira kuri igihe.com na Facebook, ntabwo biba byumvikana. So Leta igomba guhaguruka, nubwo bwose twabivuze kuva kera ntibagire icyo bakora, ahubwo zikaba zongera guturika. Niko dusobanurira aya magrenade ikintu kiyaturitsa icyo ari cyo. Mugenzi wanjye yavugaga ati se ko tuza abicanyi bo muri Leta ya Kigali bahora bahitana abantu hirya no hino bakanabyigamba kuri za kaseti ngo bashobora kwica ngo barashaka kuroga no kurasa, niba hari abantu babarwanya kuko babasha gutera grenade muri uwo mujyi, nibaza ko abantu ba mbere bazitera ari abo ngaho baba nabo bashakisha abo bica. So afite amabandi ubwe y'abicanyi akoresha nk'aho ashinzwe gucunga umutekano, ariko kandi nawo uhungabanya nk'uko byahoze kuva kera. Ahubwo Abanyarwanda bafata izihe ngamba kugira ngo Leta ibone ko bizi ko irimo kubakoreshaho nk'ibikoresho kugira ngo ibashe kugira ibindi ishobora kugira. Nibyo, ni urujijo tukurangiye nifatanyije n'abantu bari mukababaro muri iki gihe, kuko u Rwanda ni igihugu gikennye, umuntu ntabwo yakabaye abyuka ajya gushakisha icyarya ngo hanyuma ahure na grenade, niko mbyibaza ibintu biteye agahinda.
Aho ngaho Bwana Noble Mara, ndagushimiye cyane kuko uvuze ibintu byiza by'ingenzi. Aho ngaho ndagira ngo tunagume kuri iyo seje, cyane cyane ubundi kugira ngo umutekano uboneke ni uko ubuyobozi buba bufite ingufu mu baturage kandi bufite na staff z'ubwo z'abashinzwe umutekano. Niba ubuyobozi bufata umuntu nka Dani Munyuza bukamushyira muri polisi y'igihugu cy'u Rwanda nibikorwa reka tuvuge kuri Dani Munyuza dabo twa tuvuge Munyuza ninde Dani Munyuza ninde Dani Munyuza bikorwa tumuzi yo nibihe Dani Munyuza kuhungabanya umutekano w'abanyarwanda ndubwo bitanahagije ahubwo tutavuze impfu z'abanyarwanda kuri nge rero kwaka ko Munyuza na polisi y'igihugu babungabunga umutekano w'abanyarwanda bakakumira ibyo bite ibyo bisasu nge nabanza nkavuga nti huko ndakisinga Munyuza ugiye muri staff ya polisi ukareba n'ukuntu yahise ahindagura abari bari muri polisi y'u Rwanda ubukaba tuzi no tuzi Munyuza wenda ashobora kuba recruiting n'abantu be bakora mu mwijima bakora underground kugira ngo mufashe kugira ngo akazi ke kajye mu bikorwa none umunyarwanda uduteza amatwi magingo aya uvuga uti nyamuneka umutekano wanjye ntabwo ari mwiza yari questing ate ko Munyuza bishyira mu bikorwa tuzi na resume ya Munyuza background resume ya Munyuza no problem arana ugira ufata umwanya wo ngaho ugira icyo usobanura umunyarwanda n'umunyarwanda kazi batuteza amatwi
Dani Munyuza n'umusikere wakomeje gukora akazi k'iperereza cyane yakoreye akazi kuri training wing no kuvuga ahantu abanyarwanda b'abasikere batuye bazaga baje mu gisikere bakoreraga amahugurwa kikiri mu ishyamba akomeza azamuka mu ntera akorera muri DMI naho dufatiye leta hanyuma mu gihe cya Kongo aranamenyekana cyane kubera utuzi twinshi yakoze two kuzana abanyamurenge buri abanyamurenge nibo bantu ba mbere babanje gukoreshwa ku mpamvu ngo zo gutuma Kongo yaterwa arabazana arabigiranya akomeza atyo avuye muri Kongo akomeza kubicyegera cy'abantu bari bashinzwe cy'umuntu wari ushinzwe iperereza icyo gihe akorana yakoranye n'abantu bose bagiye basimburana mu iperereza abungirije hanyuma zano no kuba umuyobozi waryo cyokora igihe cyose yaranzwe no kudasubiramo icyo babigiye bamubwiye ibyo agomba gukora akabikora uko babimubwiye no kuvuga Kagame yamukoresheje cyane mu bintu byo gukuraho abatifuza ko babaho kubera impamvu inyungu ze zo gukomeza kuba mu butegetsi anakoresheje kuvuga ko ngo ari we gitangaza wenyine Dani Munyuza yagize uruhare mu bintu byo kwandarika abasirikare bayoboye ingabo kera no kubabuza amahoro n'amajyo abandi barabica ntabwo yerekeye yinjiye no muri politiki n'abanyapolitiki nabo aho bahungiraga niwe wajyaga kuboneka iyo barakoresheje amafaranga kuko icyo gihe umufuko ntabwo bamubariraga n'ayakoresha umuntu waranzwe no kuba igikoresho cya Kagame ejo ndahangaha ubwo yibeshyaga akagerageza kwica General Kayumba rero bikanga bakanamufata amajwi nibwo Kagame bagiranya igitotsi bongera kugira ikindi gitotsi ku mpamvu za Kongo ubwo bamubwiraga bati ngo ajyane abasikare baruhutse mu ngabo bose bajye gutura hariya bahinduka abanyamurenge noneho bazasaba independence nk'abaturage ba Kongo ibyo nabyo yabikoze nabi kuko we na Rutatina bagerageje kugurisha ubutaka n'amafamu ku mafaranga byo muri Kongo kandi Kagame we yarababwiye kujyana abantu bakabatuza nta gutanga ubutaka ari ukubatuza gusa nibyo byagiye kubera gushaka amafaranga bo batangiye kugurisha hanyuma barabarega n'ibyo byagiye bivanwa ibibazo ariko rero abateka ye yaranzwe no kuba akora ibyo Kagame amubwiye muri make ni nk'urutoki rwa Kagame so kuba rero yaragize ibimenyetso byerekana ko ari umwicanyi ku rwego mpuzamahanga hanyuma ahubwo Kagame akamugororera kungiriza umuyobozi wa polisi biri mu bintu bikoreho Kagame polisi ntago ibona nka polisi ubundi bari ikipinga law and order icyo mu mutekano w'abaturage ikanamenyesha ko bari amahoro nabo ntabwo ari ukugira ngo badahungabanya leta gusa ahubwo ni ukureba ko n'abaturage bari amahoro ariko polisi ya Kagame niyo gucecekisha abaturage n'ikimerewe so ntabwo ari polisi yo kureba ko abaturage bari amahoro ahubwo niyo kugira ngo bacece mu bintu nk'ibyo rero harimo no gushaka kubatera ubwoba harimo gutera gerenade Munyuza rero ni uyoboye polisi Munyuza niwe nakubwiraga aho ngaho kandi ibyo nkubwiye ni akantu gato cyane kuri we afite profile ushobora kuba yaranze igitabo cyose kandi mbi so kubare Munyuza ni umuntu ugiye ubwanjye ntanu mwaka urashira mbere yuko bamufunga yarananterefonaga tukavugana akambwira ati kuki utarekera aho ngaho kwandika Kagame kuguma umwandika ibintu niba twatangiye ukandika ahubwo Kayumba Kayumba ndamwandikaho iki ibintu nk'ibyo nyibyo tukanashwana kuri telefone irangiza akagenda akazongera agatelefone n'umbuga nakubwira ko n'umuntu niyo muvuga n'ubumva ari n'umugabo mwiza nta kibazo cye ariko ibikorwa bye ibyo biteye inkeke abantu bose bamuzi kandi munyuza kuba rero ari umuntu wungirije Rurayi niko twamwitaga kera Gasana ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko ubu Rurayi nta n'icyo we avuze dore ko banakoranye muri Demai kandi Dani Munyuza yashoboraga kuvugana na Kagame ariko icyo gihe ntabwo Gasana yashoboraga no kuvugana na Kagame so niba ubu ngubu ni uyoboye polisi n'amagambo yavuze umunsi amaze kurahira hariya ko agiye gutwara uriya mwanya yaragiye abonana n'aba ofisiye ba polisi arababwira ngo ntabwo icyo tubereyeho ari ukureba abantu bagenda nabi mu muhanda nk'abaroraje icyo tubereyeho ni ugushaka umwanzi kandi umwanzi ari muri twe niko yababwiye ayo niyo magambo yababwiye mu nama yari arimo ntumbaze ukuntu mba nabimenye ariko ngewe narabimenye so ni ikibazo gikomeye cyane kuba Munyuza ari muri polisi kandi polisi ubu ngubu yarapfuye ntabishobora kuzatungana kuko abari barimo bari batangiye no gukora ibikorwa byiza polisi igomba gukora kuko baba babigishije baba bagiye na hano mu Bwongereza baba bagiye no muri Amerika bakavanayo skills ubumenyi bagombye kuzana bagacengeza mu bandi bana batoya bazamu ntabwo bikora kuko Dani yaraze noneho arababuringa abumvisha ko bagomba gukora nk'abasirikare so mu by'ukuri ubu ngubu Dani kintabereyeho ni ugushakisha uwo mwanzi avuga ngo uri mu bapolisi n'abanyarwanda bose muri